abuur la jiyo beerkayga saaqayada lahashadani haysa ibaday aashaqan larkiisa naftayda adigoo lug.